Baby, would you mind if I woke up next to you? Nikuwe manamba, nikubebe juu. Ukihitaji dawa na kuponye juu. Nafurahia sana, na unani do, do, do. I don't want another, I want you, you. Wewe ndo nataka, baby, we ndo wa juu, juu, juu. Baby, oh juu, juu, juu. Mapenzi tamu tu. Mapenzi tamu.
Baby, tell me that you want my heart. Uchenza chini, my lady, weka siri. Baby, never tell no lie. Benzi bila filter ni sawa. Let me be your doctor, your dawa. Baby, would you mind? I'll take you up to my mama and show you off kama kawa, my baby.
Kwenda unga kwenda mwendwa iwe wengwa ute unge uga kwenda unga kwenda.
When everything feels like it's falling apart, you got the magic, you make me better.
My baby makes me feel good, good, good. Nasikia niko in harmony. Oh,
my, oh, my, oh, my, oh.